Yeah. Alianza kusokota, bro nikapotoka. Alidondosa, nikampiga stopa. Buda nilikuwa nimetulia kwenye sofa. Nikikunya soda, hayuko soba.
So kuswala mobala neula. Awala jinewala. So kujobu vineula. Pisa lenjerenda neula.
Mini rasta na ubiri kama pasta. Na mambo ni sadakta, nimelipa sadaka. Mindio master na lala kwa darasa. Mademu wameja kwa kizungu wame cluster.
Sagala no sense. Take away your no sense. Money stops in no sense. Take away your no sense.
Sitaki nonsense. Don't spoil my moment. Sitaki nonsense. Don't spoil my moment.
Wasango mwala ngamlunji. Takaseta kalina mbunji. Takusimbe jamba nunji. Mwesonyiwa na yesi mlonje.
Zake zimeshika kutusi. Akicheki pesa anatokwa na machuzi. Na amenikap tutadhani ukoloni. Na kunywa kofi akipiga maguti, yeah.
Baby omwavu no sense. Nebya yogera diyo na no sense. Baby omwavu no sense. Kuvalita itateka seke morose.
Sitaki nonsense. Don't spoil my moment. Sitaki nonsense. Don't spoil my moment.
Sagala no sense. Take away your no sense. Money stops in no sense. Take away your no sense.
Sitaki nonsense. Don't spoil my moment. Sitaki nonsense. Don't spoil my moment.
Shashat kubale tolu venge. Omavuta la bikabala bakarenge. Shashat binovya genge genge. Watalita yoveda denge. Fente wazifuna baba nawe. Boyizi kubule bakuchawe. Mwavu genda mukanesa bakuliowa. Inabiti tonyunya biba wanawe.
Ume wako na chomi na wakisha. Na buda kume chacho na chiki na chachisha. Nimetamba wala inawatandika. Nitawapimanisha unachomi ntawazika.
Jagala 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 sagala kulaba yomulala magalala. Jagala 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 sagala kulaba yomulala magalala. La.